studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be jamwale modo den woni bete aljumaara jitti lewru juli hitande 2022 yamde jena jabbure ke silimaaji jeddi usman nyaal buldo kabaruji do mamadou watara woni to boggi jande to jango woni judde la yaso Allah jabbi yafi golla bali ko gouvernement o watta hitande fu ana jokkini le ko wattu ko hanen no kambe hasin dimbe di bali be lanondira yalla ni wonno no baldi jottirtena lawol yirma jo nyamana kasaraji anangada do mudun sanneli o wattu e wi jawbe do magol protection civil darti e jamare de ngatana ko mo ben hakkila tidina do sariaji lawi min kalan do hala mordi le leñol korroborobe e wi andimbe finatawa leñol korroborobe wattu fu e mordi mudun le ngurdam debbo yodi woni sembe kabawdi beta ko bismillah modo hada studio tamani ya fingol bali ko gouvernement o watta hitande fu wadi hikka dule nde yontere o golle ngaddo iwde didi warde jetti lewru juliyendu ana wadani region ngaji kai segu moti sigaso kanya e bamako cogguji di ana pecande tati subagol arandewol yo bali di coggu mudon hakkunde ujinaji sappo e jetti yade nogay e joyi didabol ujinaji sappo e nay yade sappo e jetti subagol datobol yo bali di coggu mudon hakkunde ujinaji sappo yade sappo e nay mamadou sama segu yottekeli nuku jogaji di bali ciotete anni ko hebeni en do faccitaangu alisisi e sita sidube
flage debi du jarambe de la fin que les nove
ne ko me do jarambe
ne ko tanani ko kwali tan durta so
le odo nuku do daba yeyete lolirdo chaba train la fia bugu le commune nayoba disi bamako do client en beka ana londondira do choggu dabaji kultade wiide wara fa sotirebe no newiri hono no gouvernement o holtiri wiiden
vraiment cette année le
hikabal ana ti sanne kumi yatade galbede kay ko gouvernement halta tilingaliri une sedi sanne mimide mili so de non bal mo debata ko ujnaaji sappo e joyi ga giddi bete mi wari ga mi hebe bal fu ko won ley ujnaaji sappo jo tofon mi ngi mide mila dum hunde tentere sanna de hono di golli so na wade so ni walani lam on pay heba dum so na dum gasta rawnen mi soddo bal goto ujnaaji sappo tati ga hikka hono di bal fu na ciotte ujnaaji sappo e nay
nuku piltinado do di gonata hokkude be ndiyam hudo ko be nyaamata rende nukule de woni yoga e ko gouvernement leendi hunchani men hore no holisiri wide amadi ba hore jo jeyobe bali ni nuku o
gouvernement na wallira min he seeda min endi mun on balla ko yalla wala itude kalse hokka min de ko mun jida do en fuuri fi mun wadi bali wadino fami me ne wa wuya ko be balliri min ko be balliri min nokku do min gona be balliri min sécurité be balliri min ndiyam ko min jarna kulli amin be balliri min bay ko min dokira kulli amin fami nokku jeta wa en police en bala so problem ke do min fuuri police en be en tagana coggoji di enaka hikka kabar majan tidi sa tidi lan do leydi on ka gor furna andi bi jena tidi to aminen to hudona tidi wala furko ne bi hikka ay baldi do nombay
tidda laaji pawi de rafinde nago o beedade ambargo o fare mudo imminede kay beedagol coggu ndiyan yite sabin bini tidda la dabaji di sanne no holitiri wida durobe
sakiraabe di kabaru jufa ando do ba hebede do bembe ande de do hel amen facebook kanye konta twitter ya wara terrain bamako kay fuddi tan do e seeda ewugol yalla edum wawi wadde wadan alal baade sappo e tati lewru juliyendu ministre kumini do dawi hokki o kabaru li communique goto aljumar handen terrain ngaji didi kuncoto hakkunde bamako e negela fabidure den famke den umar waygalu
fuddutingol doggol terrain ngaji le leydi malindi yo dum hunde jogina nafa sanne non kanko ministre kumini do kabar dati le leydi medin do hollitiri wiide o wattu jono ko e terrain ngaji didi keba li nokko di puddan jahol majji hakkunde bamako kanye enegela aljumaare jetti lewru juillet hitande 2020 ciagal muudo kanko ministre kumido kabar dati leedi meden di madame dembele medina sisako o yibe ngaram fuddude yaade hakkunde bamako kanye kayle sapotete lewru juillet du odo ministre o wadi noddango fewde yimbele gombe le nokkule do terengaaji jabbirto tinno ngattana koyo muude hakkille fati kasaraaji mate le nokkule de nocciti de wiide aljumaare nay lewru mars jabbinon du hor tereng goto mobe kibuno o yehi le ngallure bamako de iwde gar terengaaji do yottade ko fina le dende bamako
minisma yida wawado lomtude laamu mal hay dum wonno ko horejo minisma el gasima wan holliti kenyan o haali don le batu al adama mabbe mobbe joddoto e nantinobe kabaruji lewru fu ko latifu kanake minisma holliti wiide den na gubbe male civil en wonno ko be datonto kumcanto hore arande fa bedure ne fam gedden alisise
le hala mako yeso yimbele kumpintinobe alkamsarnde horejo fedde minisma le leedi malindi wi weltike sanne ko manda minisma o heedinti tina hitane kase le leedi amendi dun tawede gouvernement leedi malindi holiti wiide ko heewi himmeji mudum teddudi fu hunchana ka hore le manda o alkasim wan wi golleji kalfinaadi munisma le manda mudum keso o serta e manda mudum timmudo wonko wayta hi ga golle ko min kalfina ko ka gotil faha joda haladu ana hakune ame kana ko be leedi malindi de tobbe di kawral heba ka do mudum golle rende civil en le leedi malindi hatta tan e rende yonkiji mabbe yo golle politique yo golle faabaade laamu leedi malindi yalla wi mudum ana warta leendi e mangal mudum fu do won ko holliti kanko alkasim wan laamu leendi tan waawi wadure jam e denagu boyo le leendi e mangal mudum fu do won ko o beedi hen micintinde tan wiide ministre kumanido kabaruji hakkune leedi malika e leede sella de hala mudum yeso fedde conseil de sécurité ne onito 13 lewru juin bettinu new york to wi manda munisma o ana haani wadade manda mbawdo hunchande hore himmeji malinkobe
toggu ngureji fa han ana keddi ana beedi le lumoji di le o wattu lanedaaji julde rewbe hewbe njogi tidallaaji rafi hebbinde ceggije mu benna sini afondi erawanin an way hono toggu kulle yogaaji fa weke faande didi e bi julabe be dugul latingol sababu fa koyde himbe buyto le lumoji di hikka fa be tire na fam anni ko kwan jara hebino yottake le lumoji di do faccitaango mamadou samasie ko e sita sidibe
wattu seeda fadde idi laya alhali lumo kurfina wana fi ko wobi ko julabe anditi wiide jaati toggu ñamduji di tiidi won sababu watugo terde jamare nde
ñamireji ko heewi ko cogumuri genti kullede futtiide hande le lumo arano meda soda neban an lit bidore neban ko ciotete temne en noge du ana ciotta hande fa teme didi cefade jetti rawne no batta gon de julle meda ciotta fonyini kilomudo gore temdere bur sappo ga handen do yey fa teme didi e cefantati hekkake dum tiidi sanne
150 bangal defobe yu mette mawde e nguitiki ko cuguji di ne jafuf na beedo le lumoji o do wattu adade laye
litidi meda ciodana aram tidi mudum goto temdere bu noge ga handen meda bama litini kilo mudum goto handen temedde de bu noge nebanna ko sotata aranno temedde do yefa e temenne jaba on du ciogu mudum ngabbi sabden ara meda wa hebde jaba kilo goto cefantati yade bu debbe ga handen do kilo mudum yefa cefan jeego jogabde an ciotana faccaman jiddi
andon ko ciagal ko jukmuji sidawdo ibina malinkobbe wala ko mati tafun ka hewbe kay ila mabbe ciogguji nyamduji di buite ele ko rata ko
mo intingol lawol RNC hakkunde bamako yaade nyamana himbe jettino dun sanne nana joni lebbi seeda ciagal mo intingol lawol kasaraaji ngadoji do magol ana bemmi sanne jamare de hedun sabim bin di kasaraaji won dabareji di lam o fina mamadou samasiku ali sise
dan do enne nokku gondo duda tol yiluma jo nyamana lolirdo waraka sirafara yawar mubulaji na yiri sanne do enne sabi dobe hobe na fonga nuko ana wara wattu jogaji gollo do tol sabi ni asilangaji kewdi dun ko minsiti jamare gonde tunde
wayde sawrade e rafi tawrede munyal sabi bini dum homo fu kenyido fay ko boya ko won kamion juppudo lawol sunatu le galle yimbe satudo atawon ko dati di fandi ko sabi binta dum jammadu ko hewe mubulaji fu atawon vitesse ngay bondi dogota mudum dum ana wawi latade sababu bonandaji mudum do dati de mobilaji dogota le mudum fu a tawan jeyobe kulle ani utile mudum dum du ana wawi sabin binde kasaraji di timmata sabi kasaraji di wo yimbelle e protection civile ngombe e jergo jamma e nyaloma fu
yora asida gacha
be ndarda nawtotobe yara jam jam tedina dun sereji dati dun ko holti horajo protection civile ngalure bamako o misni wiide dun golleji do dotul ngullo jukiti fa hande ketana litna kullel adama jatigi jara
ya quelques affaires be yohobe do goldo datol ana heewi golle o do ana wondi jukitaade o timmay tafu jon won ko e fuddi yoppude to kulle ko hollata yimbe won ko be gondi gollude dun neemi de gondi e jergo so wana dun ko wodani protection civile min pihi dabareji di fu won ambulance mom yoppata to bande yamde jiddi yaade yamde sappo e goo kasendu bande yamde sappo e joyi fatimo de jamma
jusqu'à la nuit
wattu sede fadde idilayandi siki wala ya waraji laaji be dan yirude denno dabreji kertaadi na gondi bamede yalla sakade ti alaaji dum beedi wide adama jatigi jara
non jati mamadou samaseku le o wattu dogo dara julde laye protection civile fi dabreji non de nagu hebrite le ngalure bamako de be ngadan imal daraaji balle didi farde julde laye de warde e balle didi ciagal mudun e wi horebe mabbe temede temede mangal paden kany e ko yaata mobilaji cappande na itafa de nagu nan fa dar non de nagu sini le podoje kasara kasaraji ngadi na du won majjuda hakkilo leedi immuniyen li o wattumo yawara heewi e wi directeur regional protection civil bamako kede ko litina colonel adama jattiki jarawi momadou samaseku.
Nous projetons quand même un dispositif de
plus. J'ai un autre qui est en train de se faire. J'ai un autre qui est en train de se faire. J'ai un autre qui est en train de se faire. On a été 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 en no yimbele yalla be tawe sere ndedo jama so ni be hasindina so golejdi kewirbe dun min leldan tun wobbe sabe andon wide ele golirde amende na wodi ton yimbe jama ila nyaloma dongal kasintine nedude yimbele wobbe faabade gollobe gonbe de no kujidi
etra encore la renforcer ceux qui sont sur le terrain.
No mbirumi on le fuddo le kabaruji di handel min kalandu hala moddi songan ko be wattu gondam ko roboroje debbo fu e murdi mudun iwde nde wari adna yottade faande dali adna ko jabborade surba ko mudun manga ko mum be no gol mudun fa yottade naywa ko mudun moddi fu gon ko le lenyol ko roborobe moddi si hedi ngodi le lenyol songan ko be di moddi ana ngodi ana gondi e majjude na Umar Waygalo Fatumata Mayga.
Sa yottiki leto songa be ngoni e be kewi ton murdi sanne dido murdi be ngadan dun de be jogi yangeji na so be ngada fina tawaji mabbe e ko nande mudun hono murdi din gori kedde mo kanko Haruna Mayga burdan direde pele to gawoto ko masifido hen.
Murdi ana kewi si murdi suka be ngon murdi naye be ngon e kanye murdi be be dungon
yoka e murdi anton wana debbo kebaado fu morato dun murdi fu dibe moridu atano won ko murdi di kalata
le tres qu'on appelle
won morngo biete do kokara neye be kana morde dun suka be kana morde dun e kanye rewbe mayraabe worbe mu en du kana morde dun nu yo morngo dikkur tan non
yoga e murdi goddi anton wana kebaado fu morato dun arande de wattu jono kanko Haruna Mayga o wi jamaande tipitriki fina tawa tiagal.
Yilo c'est vrai si
yilo yo morde songankobe arande rewbe gorongo bu rewbe gorongo bu songankobe tan morato sa wana si mabbe sa mori dun a yiran gite ma didi ka wana hande fetuba kubbe moran dun jay haaje mun en fe hunde wala hen tawene arande dun wattaki
wattu jono ko heewi mordi anda le leedi meden di jamaada no wonte yoppude dun nairo bangal mesijina ko nande mudun andam e kabaru fina tawa le leedi meden di kollitiri jamaada hani morade mordi ko anda le leedi meden di
Sijo Tamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Wadde horngoje fa yottade wadde imma daraji no jale nyidi no nyaw COVID-19 o sakirte le nukuje farati wadde hala modu nufudi alalbar ya benende to kulikoroto fandangal kawrital evi hunchenim edun hore yodaranade sakade o nyaw fa yottade maye maye dun nyaw COVID-19 o koyata himpe chapande tatonin kawri e nde jande ntawi direction regional communido kabaru chalad kulikoroto hunchenedun hore do faba mwe OM essa fayota de wol health e emergency gal o batu wadi badde didi ko yata himbe chapande nayongol lobe bangal ne da ku be cercle 100 e dominia pour e janginede illa alal bar jabenede jande pawina do kabaru denago sukabe o batu wadi to santo e yunchani be hore humchani be don hore faanda modon yo beedinde himbe hawrbe hen be faamu do kabaru no daronto denago sukabe wombe le titalaji wombe le di cercle ji didi gal kawtal balde tati woni ko hani wadde yudum hakkil ONG Terre des Hommes itudo jawdi modon yo Union Européenne jari to koroto imadaraji banganno cenam hebirte fa yottade ndenago hawa lu fuddi jegon lewru juliendu o golle kando wadde balde sapo jenesi koro hebi hakkilo mudon faanda mun e wi kambe be sukabe jokolbe yo daranade yalla ngurndam himbe cercle o ana beida yaade yeso no o golle kay holitam itudo jawdi mun yo ONG association malienne pour la survie au Sahel amasa no pabido yo gollede be noddata pinidnde sakirabe do kadu de kabaru jika andon di fodo mbahe do 3w.studiotamani.org nadu faketi no do mbay no do numero viamo 37321 wassalam. yewtere sukaɓe hannden nde en gartan dow lanidaji julde layya sukaɓe no le o wattu jama ene heewi sanne ɗon sukaɓe ene keewi sanne le nokkuje moodete e nokkuje kofete ɗon mbiyata salon de kofiringaji no saaraɓe kañum ɓamata sukaɓe muɓɓen naɓa ɗum ene illa weeta e ley ɗe nokkuje yogaɓe ka holitama wiyere jaati ley ɗe nokkuje mbalata fa ɓeydure ɗen faama anni ko fatumata koji heɓinen dow faccitago min e fatumata mayga
yewtere sukaɓe mal fu
miɗen goni le hakkunde luumo walla fobbugu le danki goodi ko yahata cukaloy ndewoy nogoyo ana jooɗi ley ki danki yogaɓe mabɓe ana ɗaani yogaɓe ana jooɗi ɓe fuu eɓe keɗi moorede morɗi julde mi waraɓe yogaɓe kodi tiɗallaji gonɗi dow ɓe sukaɓe
kujjanoɓɗe sukaɓe mooroyaade e ñallam ɓe ñamata ɓe jarata minen wala komin mbawini ɗum kano so min ji sukaɓe ana gulla momin keɓata moorde fuu min joppitan ɗum client en yogaɓe ana gara ille 10 heures yogaɓe 23 heures 0 heures yaade fa 3 heures ɓe gadda sukaɓe wakkatiji jati min kootan yokkude yogaɓe ga en ɓe gaddan hakkillaji mabɓe kañe daagi mabɓe ɓe mbalan ga en
deyande noddirtede badiala 1 hono ɗum woni toon ɗo hedde cukaloy goroy kañen ɗum dowmɓe fa kofe
alhamdulillahi luumo ga ne weli wakkati julde miɗo wawi kofde sukaɓe 300 coggu mum buuɗi malla hemere ɗoni so simple so modele ana waɗe hendu buuɗi temdere won mbaloɓe ga en na wonɓe jaɓata
hedde inniraɓe kollitiwide kina ɗum waɗa illa 10 heures na 5 heures beete fa naɓa ɓiɓɓema rewɓe yalla ana keeɓa moore ɓe kollitiɗo wajibi noon wala koɓe mbawi wadde goɗɗon sana ƴummade illa o wattu
wadde sukaɓe an ɗiɗon illa 10 heures fa ɓe keeɓa moorede illa 5 heures mbiɗa ga enna mi iwi cuuɗi illa 4 heures fa joni hooram mooraka
ko laati fuu yogaɓe kollitiwide ƴimminankoye muɓɓen saabi kuyam julde nde yogaɓe ɗum kollitiwide saara muɓɓen mbiyata ƴummin ɗum ɓen illa weetay
mi wari ga en illa 6 heures mi tawi yimɓe ardiɓe kaman ɓuuri yimɓe noogay kana jiguila iwmi warde kofade wolofo bugu mi hujji warde ka fa joyi mi heɓay illa garmi sana miɗe gonga mi wi saaraɓe am immina kam illa beete law yalla miɗe heɓa arra junggo yeeso jiɗmi moorade hikka
hollitinde wiide le o wattu sukaɓe yogaɓe ana lalla e wi mooroɓe illa asawere ƴaɓɓine nde suka mabɓe goto majji eɓe darte inniraɓe gadda sukaɓe mumɓen illa julde yettaki
yewtere sukaɓe man fu wonno